you know him.
Get out.
Zen Wap.
Don't go down there when you get stabbed.
You make him come on fool.
Let's go.
I call out the other team, Japan fire for fire. Peace, not up, we make a young fire. Tamu fela kia patini mwa kaya. Afaya likaba fake shiz kuwaya. So apanga walipata na ine kupata
50-50.
Tema kutema
50-50.
Gawasula kakusula
50-50.
Namufulisha mpola. Wala papa kemba pa wintola. Tuwala fitisha makola. Chita isiti. No surrender, no retreat.
Jakundele la wana, leka kupante. Letafia muna nina supu, leka tutanse. Wana ushefi banda matansi kwa tikupente. Wanyata taluka pondi murilo inetente. Felisinja mwandele lapa, teti unzete. Nga watali kama pepa plus teka ushete. Eta abutu ketikombe ifwe tukete. Kembo ika lazimu chiche wangana cheche. Kupa na iwata umpate. Shiwani ngao na fia mumpate. Wilaba nene nalitumpate. Na inesha kutema wafate. Jebu tusha etapa. Wafa wilete ole warupa istaf no kwa kuta kinte. Ena lishandise soko shi itinte. Sipeta ifume dilo paka fye na inte.
Wala fya lichi Japani fire for fire. Peace na love umete fye mfire. Tamu fela kia patini mwa wakaya. Afaya likaba fake shiz kuwaya. So apanga walipata na ine kukupata
50-50.
Tema kutema
50-50.
Gawasula kakusula
50-50.
Namufulisha mpola. Wala papa kemba pa wintola. Wala fiti shama kola. Chita isiti. No surrender, no retreat.
Adamu nenga wampatana nebo kupupata. Mtana ngutane, badiabade kupapa. Mapolitisha nikachini nakapata. Lelo wala lila no kuchiro tupata. Arakunoko mafikata tuangale fio. Lelo mune mune kata.
Ladies and gentlemen,
ha!
And I'm Mr. Deco
Music.